exclusive to ZamiMusicBlog.co.
Zankazi you Chiri jonze chiri njimage Befe giti Mlingo weze Dwa bwino tupiro kwira na bwino Pachingerezi Kumpa giti Ndipo sendi kusamara Zankazi wina kupatula uyu Ena ndiku watira tumu Mainse giti Kandala makumwendi mapeza Pakutapa mwezi Tizakala pansi together kumenya mabajeti Tikalipira ya nyumba ya renti kwina kuti kumanga yatu Kukabwera change shopping iku supermarketi Ona za konzanga baby Bali bayi chincha inendeka Chiri chonze nchako Olo yanga wale tifeni uli perfecti Kuli meko perfecti Akata kuona Kope yako baby Ye mwe amati sadaone pefekiti Akata kuona Tupira ko baby Atatula pansi udindo Wabungwera impefekiti Kulikufomereza Kutikulima pefekiti Atatula pansi udindo Wabungwero pezera natifukwa Kufomereza Kutikulima pefekiti Pangana chiti I love you for real Now and forevermore Osandika ikira sine sasi pekiti Onazakale za pita za tala za tsopano za awiri baby No ma drama No chip wiri kiti Ndipo sende ingalole wina akuchaire Akusewere te my first lady Ulemu wako risi pekiti Mawati pita kumpingo kaya kukoti tika saine mareji certificate Chumozi mozi katundi wagula mshopu umbo nindi marisiti Sizongo tenga na banjira opanda protoko Protoko Ngati malonda ogula kwa mavenda muma Street Timasuke tipanga mwana Azindi chula atati Umozi waka mareji protakiti Pangono ndipangono baby Kulina titsa kwera renji Koma lelo titsi kwera kastare tipe Uli perfect Ye mwe amati kuli meko perfect Akata kuona Kope yako baby Ye mwe amati sadaone wa perfect Akata kuona Tupira ko baby Atatula pansi udindo Wabungwera imperfect Kutani Kufomereza Kutikuri maperfekiti Atatula pansi uche amani Wabungwero pezera natifukwa Kufomereza Kutikuri maperfekiti Uli perfekiti
Ani perfekiti Iwe kero
Iwe kero
Ona tumeso tuwako Tuwoneka Ngatini
Tumeutwako
Tumemfika Ngati angeka
musicblog.co.